Amplify.com.
Nilipam tune.
Exclusive. Juicy on the beat.
Yeah, soldier.
I'm not a local talker, man to Ben and Iman Toka. Mutima Ongo Dunja Batigazi Ingo Toka. Now I'm getting a Muzel within a massacre. And even with a Kuma flow of Angotambika. And even pass a pressure and just need it to do less. Young soldier diplomatic, but in my own less. In my baby Kuma flow, but it took the less. Never knew Yakuma flow and in a running messy. Papakadi Beka Beka Pepe and Zipakapo. Monga News Paper, Jane, to Lassangapo. Still Monga Pana Officer Olo Commander. But you beat in Imataya Monga Kufo.
Sunga sive namba ya nsele muchi huyu. Sunga sive asa kutandiza mepi ni huyu. Heta ni wachongo woi nghala chihulu. Fwiti ilipali ponze pa wachipululu. Success ni journey, not a destination. So don't give up mutuma situation. Life ni mathi, elo haso ni equation. Yei sorting ama problem simulation. Dine type yei yofya na satana. Nikapuli kila heo yose iluwana. Siti tukwana, tufovala tuwabana. Tupac flow mic ili mubandana. Dina class unga fuse young soldier. So class ya tu marapa wai doja. Sivali mu fashion ni maroja roja. With the new kings, I told ya doja.
Ajiwo ibako kama ajivanga nizime. Hili hanti kumafloze elo swanga nizime. Kuzima no mbelo fuzi ama waje nilipo. Lingo pushinga pushinga paka teni zikepo. Ajiwo ibako kama ajivanga nizime. Hili hanti kumafloze elo swanga nizime. Kuzima no mbelo fuzi ama waje nilipo. Lingo pushinga pushinga paka teni zikepo. Efesi ni kufuse wakali ni manjani. Young soldier diplomati wa izi wangani. Nikaponya flow ni wakone samu wuparo. Ama maneo na uka monga ni lasalo. Tine Boko Haram wako Middle East. Iteni band forces unga fuse Bobby East. Exclusive juice ndi ya panga beat. No katalisi bati titila po East. Inika flowa kapena ninga blowe. Inika flowa kapena ninga bokeko. Inika flowa kapena nizangala don. Inizangena iliose olo club song. Inili hajiko diplomatiko lyrico. Inati mama kumbali chicha. Ya wiko osa jabwa tavi kwa shana stivo. Ndine young soldier diplomatiko. Ajiwo ibako kama ajivanga nizime. Hili hanti kumafloze elo swanga nizime. Kuzima no mbelo fuzi ama waje nilipo. Lingo pushinga pushinga paka teni zikepo. Ajiwo ibako kama ajivanga nizime. Hili hanti kumafloze elo swanga nizime. Kuzima no mbelo fuzi ama waje nilipo. Lingo pushinga pushinga paka teni zikepo. Ajiwo ibako kama ajivanga nizime. Hili hanti kumafloze elo swanga nizime. Kuzima no mbelo fuzi ama waje nilipo. Apa waje nilipo. Lingo pushinga pushinga paka teni zikepo. Ajiwo ibako kama ajivanga nizime. Hili hanti kumafloze elo swanga nizime. Kuzima no mbelo fuzi apa waje nilipo. Lingo pushinga pushinga paka teni zikepo.
Nilipa mtundu Young Soldier C.
Kuzima no.
Exclusive Juicy on the beat.
Exclusive through amplify.com.